studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kirabe hidibe ono e jam hande alkamsare sappo e tati lewru novembre 2014 sappo jeddi yamde jubrimi samdimaaji chapande nay e joy jenne badali mun kala bokar suru wondo kabaruji do salim juara e gany kante ngoni to bogi jande to on compétit hande do wiide ko foti yimbe chapande jenayon telnama kenya tiagal ko nyaw e bula o masimbini do ko tro goto almami lagine ko goto do den hay boore sembinama fa keri hakune mali e lagine to horejo doktorore nan mbietende pasteur ne en kanyo o holliti wiide nan hardabe doktorande be na ala jogala lobbal o fenni wiide won sobitibe e so iwi e doktorande nyaa gila honbe koraka sugulla mawdo na matam e bamakonkobe fa député commune joybo en goto immike jeewoyde doktoroje tonde en ko foti hono bawde fiyede bangal dabereji kande hebenede e nyaw e bola o imo holliti wiide le mali do bomi tem derfu chapande jeddon be en fu yo julnaabe do temedere wonde fu dum chapande jeego e jeddon be en fu yo somaabe gila jonaali nan wonbe kurtinama bale rewbe kurde kanye bale de ngana jallam kewde imani ka fa kaba e oni torraji rewbe bismillah mono esti jotamani dedo doktoro de pasteur ne en kanyum harama wattu yimbe chapande jeena yo en telnano en tunde e mabbe ko foti soldats e ministre en no gayandu den barmunobe anan wonnoto en be fu be telde dabato be karam fa doktoro ne harama to e mabbe den tam no ga injo mabbe be do be ministre be do anan wonnoto e soldats be barmunobe den walde wala jalla wete o mesnde holli ti wiide yimbe nayo anan ko tem woni ko nyaw e bula mo masimbini e le mali do kede ne mar way galo
kanko almami dum won to kure mar lele lamu gina o holli tam wiado heddigile jonte e bolade e leedi meden di jatti to wodi sawra to dum wonon suudu clinique mawdu wondu leedi meden do noddirteno clinique pasteur holli tam wiado do wakkande o heddino e o nyawnde on wakkati fu docteur embe totti mo hono yimbe makko be looti mo do bamako do du almame kewbe ngari du juuli do makko tiagal mudu de sutro makko yi wado to lagine to micciteden wiido dum wonon so neddo heddigile jonte e bolade fa do yahe balde tati neddo fu mem do mo fuuden jonten bayi rabude do o wakkati fu tiagal ko heddino o nyaw ko nde o messi yeso pamo djidjam makko djeyi hollitinde wiide jati jonte e bolade mbarimo hollitan wi do rabi hen ko yata yimbele nayo dum wonon goto o ka almami jati janodo djewoyde mo dum wonle doktoro to wonno sawronode to goddo kasen du dum woni hono gollo o jati to clinique pasteur to wakkati jono be gonde limude dum wonono yubbo inde yimbe fu tawnobe o memino jabbade yalla nyaw o hebino dum en na hebayno dum en micciteden wiide le yonterde tan dum wonon yimbele temdre jattom tawnobe memino dum woni cukalel dewle keddino ngel e nyaw jonte e bola ngel to kayito le yonterde tan ben joppita
doktoro re horejo woni mawdo bebe tawdo ben baba alwata doktoro woni pasteur ne ana kanyu holliti wiide hono ko fenni hono ko biyano yimbe dogi jalti doktoro ne en ko o wi ise ku gaja ko dul hono lennabe tombe fu ana jogalal barkere de barke sisi
ile no min ganno wullitango fewde e gouvernement o min kebi hen tajoral wiide kaaki di ana gondi e warde no yaawiri din kaaki waran hokkede gollidibe amen cikkitaabe moobaabe nokku goto be kebabe defira be nawtoro di kaaki ko men kaaja le wattu joni o dum woni faabondiral suudu ministre kumanindu kabaru challal o faabiro men doktoro en sabi ko heewi e doktoro amen be hakkilaji mudon immike heewbe mabbe dun salike fi warde gollude dum sabi binso men darte e suudu ministre ndu wallira men kaaki e doktoro en faamen keba men kay golloobe amen moobaabe nokku goto be cikkitaabe so wana nyaw jonta e bulaabe raabinibe kambe dun mi holli tan on dum wiide fe goto e nyawbe gonnobe le suudu doktoro ndu dogay andon wiide dum haana wadede ana waji mbine mabbe be keddodo va hono hakke balde debbe hono wiide nyawbe dogi iwde suudu doktoro ndu ko dum penenon fe goto e mabbe dogay
den do suka doktoro mayido o en e dene dawdo bugubama ko do en ibata député commune joyebo goto mbietede amadou cham kanko mo horo yi beta hande no doktoro yi den jogora o wi hono ko yi ko waltinta hakkilaji fesi sa fagaba lando ndire mako kede den barke sisi
nous avons constaté
men tay kitima wiide nyaw boje wonno e nyawdo mo nyaw jonte e bula o wari le doktorornde men mila dun yo hunde tay kititende jamma e nyaloma le doktoroji meden di fu le ngalure bamukonde ka hono kaaki bamirtede ngulefi di fandi di heeta men ngala doktor en dun hanbe haybude saraabe yimbe be nyaw jonte e bula o wari be dum fu yo tidallaji mawdi le habugol nyaw jonte e bula o sabi fa hande andaka e so saraabe maydo o moggintinama ana hani ko be goddine hakke balle debbe dun tajoral heba ka do majjun tafon denno dun laabay dun ana hulbini fa sanne meden kuludum pat nyaw o wada kasaraji mawdi le commune 5 o sabi ton maydo nyaw jonte ebola o iwata dun kina dabareji tendini di fie
denno sugulla mawdo naati bamakon ko be tiagal hon ko ebola wari yimbe de balde ton ko jama o en ana yili dabareji mawde pieni dum lawlaw ya borgo kanko mo yehi no badale pak no ene docteur pakise on était pasteur to en woni dende e asay 2000 en no beta hande wonko mati ton bangal sugulaji himbe kedo den barkisisi.
Nous sommes inquiets que le gouvernement
madame Koulifa Sané ani ko lamu o fi dabareji kandi fiede pati nyaw o sako e jama o min sa landike kam mi wiyan lamu o wadai ko hani wadde le bangal habugol nyaw jonte e bulao ngonga idum hulbini jati sabi idum habbi e challal meden en fu nyaw one bonandaji makko ana moni fasanne den ana wajim bini kabareji ndokketeddi labbine pati hom fu halirani tan nyaw o mo buri no milirtanni sabi so en ewi hononde doctorore monde metende clinique pasteur nde so nyaw o yiama ton mede mira dum ana hulbini fasanne min sa landike kam mi huliray non fu sabi mide tajuri wiide nyaw jonte e bulao an wawi habbede le mali do nyaw o bonanda makko ana moni fasanne den ana wajim bini e meden tabaden dabareji ndokkaadi fa dadden sardi nyaw o men nanni wiyama nyaw o wari yimbe didon e doctorade mbietende clinique pasteur nde kasen dun yimbe kewbe cikkitaabe njitaaka sakima e jamaa o anda ka futo be ngoni den no dun yo hunde kulbini nde fasanne
sakina be timne lettre mi midjango modon e facebook dun woni hello mudun kany e studio godon dun e les studio tamani do on jarama
tamani
balde tati jama hono noti ke batu seyse be ana kumpi fa kumpite do hono kabaru yanceni da e labal e leydi meden di ana holitama yimbe hewbe goja mudu ana mudun nanno ya borko kanko mo nandirte e Musa Bari kanko mo jokko ministre kuma nido kabaru yanceni dan kanye labal o kede den barke sisi
on prime population sa ewi le wattu jun o yimbe sappo yon fu a tawan yimbe nayon ngoni be hebata ndiyan cenan dum wadi su meden gondi e fiide dabareji tendinidi fa hom fu heba nawtoro ndiyan cenan di dabareji mbawa ka tabede kina hom fu anda ko hani wadde le bangal yafin gon ndiyan cenan mide mila so hom fu nawtori ke ndiyan dan no hani nawtorede mide mila dun laton sababu yimbe kewbe heba nawtorade ndiyan cenan himmeji ndiyan cenan le bamako do ana mawni fasanne meden mila do e hitande 2020 dabareji gondi e fiede di so di jubbinama le wattu kando mide mila hom fu waran nawtorade ndiyan cenan
den no imo holliti wiide dow sukaɓe rewɓe e temedere fu capanɗe jeeyom jettoɓe ka fu yo julnaɓe dow temedere fu kasen capanɗe jeego e jeɗɗomɓe ka fu hono coomaɓe gila e jonali jama kurɗo nden hawri e le hono gallewal mbiyeteɗe ange to en faɓe ɓe piida toon dabareji potude hono ɓuytude e ɗiɗo torraji Oumar Waygalo ɗol tawama to en mo lanndodiri e bagayo go hawa biyete hawa jara kewɗe de Oumar Waygalo
ngal kawrtel fami kokkidira hakkillaji ɗum won haqqeji ɓiɓɓe rewɓe wori le leydi meɗen ndi minen ɗum won walde ONG noddirtede Kinder poste nde wakkati joni o ɓiɓɓe rewɓe ɓe jogui tiɗallaji mawɗi ɗum won le leydi meɗen ndi yettade ɗum won haddugol ɓiɓɓe rewɓe fa yetto yono wattudeɓe dewle ila ɓe jonayi fa yettade ɗum won hono yaltindeɓe l'école du ila ɓe tilaki wakkati joni min ƴawanno min jaltinirta dow hen ɗum won ɗati fa min keeɓa dabareji ɗum won tiɗallaji ko ɓiɓɓe rewɓe jogui le leydi meɗen ndi ko min ƴawa hakkude amen homo furdu tiɗallaji ɗi jogui ɗum won nokku fu ɗo woni ɗo san hokka jama o hakkillaji fa min kaɓa ɗum won e kulle ɗe adimi halde dow muɗum nde
que j'ai cité.
Sakirabe ƴeewon ko waddan en bangal région ŋaji keño ko foti millioji capanɗe jetti e jeɗɗi CFA ɗum woni ko CV Children walde wona jellam itti so sodani cuuɗi l'école yogaji e kaake ɗum woni jokka sigas to en jangguinoɓe e janggoɓe to en ɗin cuuɗi e l'école ɗon udditanama bembe ɗiɗi dewte lumo hirigo duroɓe remoɓe kañe awoɓe sigas o koɓe go en ɗum udditi dame muɗum kasen jama ko foti yimɓe temedde ɗiɗo capanɗe joyi woni ko gari kawri e goɗo lumo sappo e non décembre sappo ene décembre woni ko ngo lumo hani imminede bamakonkoɓe ana e mette fa sanne saabi hollitide kulle kewɗe hono jeeyoteɗe ɗum woni jokka hono to banamba to en holdama coggujo muɗum woni ko ɓeydi saabi kilo holdama kilo o hunde fof no jokka kilo gawri to en nabbinama yeehi fa ɓuuɗi e deɓe nden saabi de capan tati wonno toon e ƴaɓɓade maaro o mbiyete ko gambiya ka go ɗum ana soode hande ɓuuɗi capanɗe jeɗɗi e joyyi ɓuuɗi malle mbere wonno ko ɗum soodeno kilo te o ɗum gabbiyade fa temeɗe nayyi e sefa altinere ƴaɓɓide nde en kayinkoɓe gaɗi ley hono ko wiyete non kayɗe gaɗi to wiyete banamba to en de saabi de debbo goto ɓeyɗo mo halfini suka makko jagoto debbo goto o wi fade makko wartude omo yaccagal suuri warde fa hande mo yitaka saabi gendarme en ɗon goni immanade fa darta o debbo golle ɗi go o golle lettre o maroɓe dabaji jenne ɓe ene jiidi hakke balɗe ɗiɗi faa ɓe jirwina keɓe mabɓe ɗo banggal hono kosan jokka e nafoore muɗum kala ɓe piiti dabareji nafoji gila nde kosan ɗan ɓirete nde faa jokka hono wadgol yeeygol majjam remoɓe mawɓe hono jaba kayɓe ene ko foti noga yo jiidi e batu goto faa ɓe joƴƴina toon hooreɓe mabɓe ɗe kanɗo humontoɓe banggal nafoore mabɓe toon nde ɗo wade wiyetede pa fa kañum landini oɗo batu muñe seeɗa saabi yewtere pulako aɗa woodi on jarama.